Drama on the beat.
Mashama, penzi lake noma. Utamu kizidi napataga homa. Sionikara, breki zimegoma. Safari kwilili kilwa somanga. Kilala mapema, msinione bwege. Anani bembeleza, gita misazeze. Penzili na jeleza, sinaja nitambe. Ola inadekezwa, msirongeli ni achwe. Karatibu mwezio bado, ndo safari naanza na nogewa. Ogogo, usinishushe kati kati. Kitu usipitilize, mimi nasinzia.
Lolo, ipigwe duwa kunuti, hatuachani go.